Es Republic.
A pimpa da pimpa, pimpa da pimpa, a pimpa da pimpa, pimpa da pimpa. Wey, katuni katuni, twini, jini, jini makata, jini, jini makata, jini, jini makata, jini. Anataka soda, jini anataka bia, jini anataka soda, jini anataka bia, jini, jini makata, jini ana visa, jini anataka nyumba, jini ana hila, jini anataka vumba, jini, jini makata. Nimempenda mwenyewe, jini, nimemtaka mwenyewe, jini, jini ananiwamie, jini, jini makata, jini, jini makata, jini, jini makata, jini, jini makata, jini, jini, jini makata, jini, jini, jini makata, jini, jini makata, visa, visa, visa tu, ugomvi, ugomvi, ugomvi. Visa, visa, visa tu. Ugomvi, ugomvi, ugomvi tu. Jini, jini makata. Wanangu waiteni wachungaji leo. Wanangu nasema iteni mashehe na kufa ye. Nitoeni jini, ai, ai. Nitoeni jini. Nitoeni jini, ai. Ay, nitoeni jini, nitoeni jini, nitoeni jini, nitoeni jini, nitoeni jini, wee, majini, majini, wee, jini amekubali anatoka sasa, wee, linatoka hilo, jini anatoka, 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 anatoka. Jini anatoka, 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 anatoka. Huyo anatoka, 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 anatoka. Huyo anatoka, anatoka, anatoka. Wee! Toeni majini, toeni majini. Oa! Watoto wa Mdeula, naitwa Katuni, Katuni.